Zikabuta Museveni tibuhabulwa ilanga ya kwati dechi vina cha NRM bendera okufuka nyaku ntebe ye guange chisanjo ichirala yowe Zikabuta Museveni tibuhabulwa zemo kuno nyaka luluru na kuruwalero ilango ono ayagala kamukumi ya umu ntebe ye guanga agende maso nukule mbeda banda Uganda ngakati aingi debi tundu biyobu guanjiwa buwa Uganda Western Region oluvanyuma luo kukume kerezo kuno nyaka lulumu vitundu via Eastern Region sabiti wede mkukume kereza okuno nyaka lulumu vitundu bino via Eastern Region haba kule mbeze vayo nga kule mbe duwa mumimioka wa sentivu wachibi na cha NRM mchitundu chine cha Eastern Region echodo Calvin atageze zanti mchisele chokuwenja kalulu mchitundu chabwe baigide mwebi ntu vinji nyo gamba nga okubeira no kore rawam iranga vuna balina echigende rusha wa mwe chokuno nyeza President Museveni ya kalulu era no kukawangulira waguru n'ebitundu ebizito wadenga wabaddewo obutakkaanya obubadde mu bantu abamu kyokkona ategeezezza nti bino byonna babitadde ku bbali basigale nga banoonyeza omuntu wawa akalulu ate n'abakulembeze bonna abeesimbiddewo ku kadi y'ekibiina kya NRM okulaba nga bawangula akalulu ka 2026
NRM cadres they might have some disagreements. We can work around those disagreements and come into a common position. And the common position that NRM is rallying around right now is that we get the vote for our president, for our country. And we are seeing that rallying coming around, going, working beyond the differences. Beyond, we have seen people who are not talking, but they are all now getting votes for the president. So that's very big progress. So we are not worried about those disagreements because at the end of the day, we are all going to work towards one common goal to make sure that our president wins, the flag bearers win, and NRM wins. And when NRM wins, we all win.
President Museveni olunaku olwaleero agenda kutandika mu bitundu ebya Kikezi Subregion okunoonyaayo akalulu era wakusookera mu disitulikiti y'e Kisolo n'oluvannyuma olwaleero akomekkereze ng'anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Rubanda. Kinajjukirwa nti abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga baatandika okunoonya akalulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka guno 2025 nga webutuukidde olunaku olwaleero gikunukkiriza okwera emyezi ebiri nga bano bakyatalaga ebitundu bya Uganda ebyenjawulo okunoonya obuwagizi mu kalulu akawedde mu disitulikiti zombiriri zino okuli ey'e Kisolo n'ey'e Rubanda. Pulezidenti Museveni yaziwangulira waggulu nnyo era nga mu disitulikiti y'e Kisolo Pulezidenti Museveni yafunayo obululu 198,694 obwakola ebitundu 9.5/10 ku balonzi 111,214 abaakuba akalulu omulundi ogwo. Wabula Museveni yaddirirwa NUP yafuna obululu 7,221 owakola ebitundu 6.6/10 ate FDC nefunayo obululu 7,000 owakola ebitundu 0.6/10 ate abalala bali mu lwokaano baagabana obululu 12,396 nga bonna wamu bwakola ebitundu 2.2/10 ate mu disitulikiti y'e Rubanda President Museveni yayoolayo obululu 79 yalimu abalonzi abaakuba akalulu mu 2021 179 mu 56 olwo nno President Museveni n'afunako obululu 6,700 mu 2063 obwakola ebitundu 87.2/10 n'addirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafuna obululu 15,700 mu 3/2 obwakola ebitundu 7.4/10 FDC n'eddirira n'abalala ne bagabana obusigadde. Wabula district y'e Kisolo yogerwako erina amagombolola 24 emiruka 71 n'ebyalo 1,448 era ng'eweza obungi bw'abantu 43,362 okusinziira ku alipoota y'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ey'omwaka oguwedde. Abeewandiisizza okulonda mu disitulikiti eno ey'e Kisolo bawerera ddala 18,100 era nga bano baukana ko kwabo abakwa kalulu mu 2022 mugumu chokanga nebife bironderwa mu byeyongedde okutoka ku bifo ebikumi bina mu 74 obwaukana ko nebyo ebyalonderwamu mu kulonda okuwedde wabula ate bwe tugenda ko mu district ye Rubanda erina amagombolola 17 emiroka 7 na n'ebyalo 476 era ng'eno eweza obungi bw'abantu 299 454 okusinziira ku bosi alipota gye yafulumya omwaka oguwedde district eno webutokedde olunaku olwaleero ng'abantu abeewandiisizza ku mulundi guno kuba akalulu ka 2026 bawerera ddala 12,000 era ng'ebifo gye bagenda okulondera nayo byeyongedde obungi biwerera ddala 222 kyokka nga biva ku bifo 136 ebyalonderwamu mu kalulu ka 2026.